kutana na Yesu macho kwa macho. Tena kuna kitu ndani yangu kimebadilika. Leo nime kutana na Yesu macho kwa macho. Tena kuna kitu ndani yangu kimebadilika. I no longer live like a mere man. I will never die like a mere man. I no longer live like a mere man. I will never die like a mere man. Because Jesus changed my life, my life. So I will never ever be the same again. Christ, I will never